abantu
bangi kyatwala obudde okutegeera wa gye twava. Kivulaba abamu twali tubisomyeko ngeri abali basuubira nti omuntu yaliko enkima, so nga tebojjawa ne Buganda oba Uganda entandikwa y'omuntu wa wano bagambaga kintu na nambi ne bava gye baava. Kati ow'ekitiibwa Allah mu kkutulawo eggoye ku bonna ababadde bamagamaga w'omuntu gye yava, Allah n'atuma ababaka batunnyonnyole. Kyakubiri, bakubulire nakyo ekyakuleesa mu nsi. Omulembe kwe tuli Allah yagutumira omubaka sallallahu alaihi wasallam, ekyamazima yatuukiriza. Saba Allah ow'ekitiibwa amuseeka okusasira n'emirembe olw'akaweefube we n'okwewaayo kwe, obugumiikiriza bwe na bonna abajjanga batambulira mu bigere bye okutuusa Allah lwalizingako ensi eno. Akadde mwe tuli kolekedde Ramadhan, yateekateeka Allah ensi eno mu wiiki ennamba. Allah n'alondamu lunaku lwa Juma lwankizo ku nnaku zonna eza wiiki. Mu mwezi gwonna Allah n'alondamu ennaku ssatu ziyitibwa nnaku njeru, n'omwaka gwonna Allah n'aggyamu omwezi gwa Ramadhan. Fakad kana salafuna salihu min sahabati rasulillah, abawangalako nomubaka sallallahu alaihi wasallam akaseera ketulimu kano akolekedde Ramadhan, kanu yahtamun balinga muketereekerero, balinga mukwesunga olwakaseera akajja. Ndoza sike kifaananyi kya season ey'abasuubuzi, December asembedde kapito n'omuteekateeka olw'embeera gy'omanyi nti akaddako emmaali etambula. Ampuliriza, akadde akajja emmaali etambula kusaalako, emmaali egenda okutambula Qur'ani yo, emmaali egenda okutambula tauba yo okwenenyezaako Allah. Nabo kutyo bali balinga muketerekero lekeesunga naffe obaoli awo bwe tuba ddala nga ffe tuli mbigere ebyabwe, akaseera kajja. Manyi nti tikaweza wiikisi bbiri bwana balla akkiriza insha Allah. Kanu yad'una Allah ayubaligahum Ramadhana, balajaniranga nnyo Allah okubatuusa mu Ramadhan. Thumma yad'unahu ayatakabbalahu minhum, ne bamusaba nnyo ekitiibwa Allah byonna bye balikolera mu Ramadhan abikkirize. Ng'oggyeeko edduwa yaffe eyawamu tusaba Allah atutuuse mu Ramadhan na byonna bye tulikoleramu abikkirize. Ampuliriza, weeyawulenga naawe bw'omala okusala mugambe Allah, nsaba Allah onsanzewo Ramadhan na byonna byonna agikoleramu Allah nsaba obikkirize. Bannange tuleke kugayaala, akaseera tetulina, yatwagala nnyo Allah atenga mwenkanya. Kanu yasuumuna ayyamihi, ennaku za Ramadhan emisana baazisiibanga. Wa yahfadhuna suyamahum, ne beekuuma okusiiba kwabwe. Amma yubtiluhu, ku byonna ebiyinza okuboononera, byonna ebiyinza okwonoona okusiiba kwabwe babyekuumanga butiribiri. Au yunaqisuhu, oba byonna ebiyinza okubakendereza mu mpeera. Min allagwi wallahwi wallaabi walghiba wannamima walkadhibi, okusaagirira ebyomuzannyozannyo, kugeya, kulimba, babyekuumanga butiribiri kuba babimanyanga bimu okubiyinza obononera oba obakendereza okusiiba kwabwe. Bino tubisoma kubali byenoonyeemu. Ampuliriza, omuzannyozannyo oguyitiridde mu busiraamu teguliimu. Embeera ogitwalanga yonna yakusaagiriranga busaagirizi si kitendo ky'abasiraamu, oba oliawo n'embeera ey'okusekasekanga ennyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti iyakum wa kathiratu dhahki, muleke mwewalenga okuyitiriza okuseka. Fa inna kathirata dhahki tumitul qalbi, kuba okuseka bwe kuyitirira kutta omutima. Kanu yataahaduna fihi lfuqara, balinga balaganyisa nga balina obumalirivu ku mitima gyabwe mu Ramadhan okuyambanga ku banaku walmasakin nabetaavu bisadaka nokusaddakanga bali balina obweyamu ku mitima gyabwe nga ramalani bwenetuukanga yaddoboolyawe ennaku zino abadde asaddaaka naye akadde kali yalaganyisanga okuyitiriza ku kuyamba abanaku n'abeetaavu wal ihsan n'okwongera okweyisa obulungi n'okwongera okutereeza emirimu gy'owekitiibwa allah wa itaami taama n'okwongera okuliisanga ku bantu emmere wataftiiri sawaami n'okweyama mitima gyabwe okusiibululanga abaasiibye apuliriza ebimu naffe tubisobola sagala gamba byonna okusibulula eyasiibye enniyayo kukakasa nti ramadan insha allah siina sente ziyinza kuliisa kusibulula muzikiti mulamba naye netutuula awamu tusale amagezi abasiraamu basibulukuse batya kino kakinsimattuke bangi ramadan tunoonya banatuyamba tusibulula oba oliawo betutamanyi tubalowoleze bulungi nti obaoliawo gyebakolera sente bazijjamu halaali naye hadithi ya miqdad nabbi sallaalihi wasalama yagamba nti ma akala ahadun taaman qat omuntu talina kyakulya kyalya khairan kisinga bulungi byonna ayinza okuba nga byanaalya birungi naye ekisingawo bulungi byonna byanaalya tewaliwo kirungi kisinga muntu kyalidde nga kiva muntu oyo ze natwe ekyokulabirako kya nabbi daud kana yakulu min amali yadihi yalinga alya byatakabanidde kino nekitegeeza nga tetunatunuuliranya natusiibulula ekyokulya ekisinga obulungi tukirowooze nga kivudde mu nsawo zaffe bolowoozaako tomanyi gye bakolera bolowoozaako tomanyi gye bakolera seeka mukwano gwange omu abasajja bali bariba abagagga bali bariba ila kalir ngaogyeko batono ddala abasajja abarogo allahumma yamanya alla gye baalaga nabo bamanyiyo kati boolowoolezaako balina ebizibu byabwe mu byobugagga bwabwe sikkubiriza okugjako ku mbeera etuuse ku kisenge kumalanga gasiibulukuka yonna gwe gyokyamye bagabula pirawo n'otuula batugabudde menvu gwe n'otuula ku lisiniya byotuulako bimanyi byotuulako bimanyi sadaka bw'oginyikira munda waayo ko bukyafu kivula babawarabu mu mpangala zaabwe sadaka takwatako tajja kulya koolyo era yenna abamuwa kyamuwa kubuuza aswadaka swadaka amhidaya oba okimpanga kirabo nekakuta nawonga nti swadaka otambula nabyo odiba nabyo nabbi sallaalihi wasallam era naye allah mbe yamugaana okulya allahumma ne zaka allah yagimugaana zaka allah yali yagimugaana eyayenze byeyayenze niya gyaleta yakuwaayo neyajja ebyokola byeyabijja nabiteeka mu duuka lye eniya gyaleta yakuwaayo seeka mukwano gwange sijja mwogera bagagga babiri basiraamu mu kibuga wano omu musaaze ddala omulala ye yakwata gwa kusaddaaka muzikiti guzimbwawa ramalani baani abeetaaga okusiibulukuka mukwano gono yamulemerako ebbanga eddene ku kusaala nga bwajjamu yebuzaabuza akhiran namwogeza alla ekitufu lwakitasaala yazza munne ebbalanga nti kyekyamazima haji nsonyiwa naye okusaala okwo ndagaano nagikola n'abasajja be nagikola nabo ku bugagga bwe nnina nga lwenditeeka ekyenyi wansi sigenda kusigaza yadde ekinusu mukusaddaka nga mubalagavu embeera nga tetuuse ku kisenge nga bwe tuyinza kituuma asibulukukidde ku bibiri byokka byayinamu asinga asibulukukidde ku ntende zatategedde amyaziguze nga bwe twetegeera tusobola okwekolamu omulimu okusibulukuka kwaffe ne kuba kwaffe musaddasi yenna yagala otusaddakira nkya Allah gezeeko awalala. Ampuliriza, entandikwa y'ekyokulya kyonna omusiibi kyanaatandikirako yandimaze kukyekenneenya. Nziramu, ekyokulya kyonna kwogenda okutandikira okusiibulukukakwo wandi wadde obudde n'otosiibulukukirako haramu kisengejje kisengejje, kati nga tonnanneesiga nze mubyanfuna ndowooza gwomanyi gye wajja ekikumi kyo kisiibulukukireko, bw'oba tokyekakasasa banzi balinga basuubiza okusiibulukuka n'okusiibululanga ku basiraamu abaatusooka. Nawe osobola okuleeta enniya ega nti insha Allah buli lunaku omusiraamu 15 nja kuzisobola kamusiibululenga, ng'egwe y'ensonga yo Allahwo nawe yenniya gy'oyina. Nga bwe tuba n'enniya z'obusuubuzi mu sizoni y'akaseera k'okutambula kw'emmaali, ne wana mpuliriza enniya tuzireete, emmaali egenda kutambula akubisaamu Allah. Kanu yujahiduna fihi anfusahum bitaatillah, balwanyisanga nnyo emyoyo gyabwe mu Ramadhan kukwongera okugonderewa ekitiibwa Allah. Wayujahiduna a'daa al-islam, era nga baali bongera amaanyi mu kulwanagana n'abalabe b'obusiraamu, mukubazzala mukubaleeta mu busiraamu. Okulwanagana n'abalabe b'obusiraamu ampuliriza kirimu emirundi, okusooka kirimu okweyisa obulungi, abasajja obbaagazisa obusiraamu ng'era akaseera kali bwe kyalimu okukwata ekitala, mwanange okugenda okulwanagana n'abalabe b'ekitiibwa Allah, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ng'enniya zaabwe zaalinga kigambo kya wakitiibwa Allah kufuuka kya waggulu. Fakad kanat ghazwat badri al-kubra allati intasara fiha al-muslimun ala aduwihim fi yawmi 17 min ramadan, otalule badri lwali mu ramadan ng'enda kuzoma ezi 17 abasajja tebafa ku njala yaabwe mu kisibo kyabwe, maadhalika n'omusana mubawangaliranga mu njala yaabwe mu Ramadan mwe baawanira olutalo olwo. Lutalo luzitowa nnyo mu busiraamu, Allah muyasonyirira bonna abalwetabamu. Wakanat ghazwat fathi makka, nga n'olutalo olwaggulawo makka nalwo lwali mu Ramadan genda kuzomeza 20, haithu dakhala nnasu fi dinillahi afwaja, Allah muyakkiririza abantu n'abayingiza mu busiraamu bibinja na bibinja. Ekitundu makka ekyali ekyabasamize Allah n'akikyusa ku nnaku z'omwezi za 2 n'akifuulamu ekibuga ky'obusiraamu. Falaisa shahru ramadan shahru khamur wa naumin wa kasalin, omwezi gwa ramadan si kadde ka kwebaka nga bujja okulaba emizikiti bwe ginajjuza naddala bada dhuhuri bada lasiri, muntu yeebuuza gy'alaga n'asalawo okweyalira maskini. Si mwezi gwa bugayaavu kama yadhunnuhu badu nnas, nga basinga bwe tulowooza maanyi ne gakuggwa wenna n'owangaala ng'olya wenna oyiikayiika buyisiisi. Era nze naawe tumanyiganye, weemanyi munderi nti nze zinnaku 10 ezisooka zingoya, era bakusanga wenna toliimu luyingo lwonna haji nga kati ndekana bulesi nze nagamba bannange. Idhan abasajja bo balinga mu mbeera yakwefubako ku buli kalungi ke bamanyi, temwalimu bugayaavu bwonna yadde otulo twonna. Omwezi gwa Ramadan shahru jihadin, mwezi gwa kwerafuubanako wa ibada na gwa kusinza Allah, wa amalun na gwa kola. Nze nkakasa bulungi nnyo nti tulina ibada tuzomanyi nti kyekyamazima simanyi oba nalingi kozeeko salatu dduha. Nze nawe tuyinza okuba nga tetukyajjukira oba wali ogisaddeko oba togisaalangako, kati omuntu kaweefubewo nga nti bukyanganga yala ku luno Ramadan at least naasaalenga eraka 2 eza dduha, nsaba Allah akkirize amazeeko omwezi gwonna nga ezi raka nzisaala. Abadde awaayo 10 niyo aleeta ya 3, ow'essatu n'aleeta ya 5 mu Ramadan, olwabiki byamanyi ku buyitirivu bw'empeera mu mwezi ogw'ekisiibo. Kaifa la yakunu kadhalik, embeera lwaki teebeere bwetyo? Fi shaharin, mu mwezi Allah w'ekitiibwa ikhtarahu Allah li faridati siyam, gwe yalondamu myezi 12 n'agulagira tugusiibe. Wakitiibwa Allah n'agulondamu tugusiibenga, wal qiyam n'agulondamu gwonna tuguyimirirenga ekiro, wa inzali lquran Allah n'agusalomu abasiza Qur'ani. lihidayati nnas wa ikhrajihum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma Qur'ani, Allah jisa mwezi gwa Ramadhan nkizo njawulo busukulu mubwago kubanga lisigadde nafe kye kifananyi mwe tusano gutwalira oba oliawo n'okwesunga ebirungi ebigulimu nga Allah buyabinyonyola. Wa kaifa la nafrah, lwaki tetusanyuke olw'okusemera kw'omwezi ogwo. Bishaharin tuftahu fihi abwabu ljanna, mu mwezi omuggulirwawo emiryango gyejjana. Watogolako fihi abwabu nnar, ng'ate emiryango gy'omuliro giggalwa. Kino nekitegeeza nze naawe tetumanyi buddo bwaffe, tetunafuna bukakafu nti omuliro tuguwona, nga bwe tutalina bukakafu nti tugenda mu jjana. Bwe wabaawo akakisa k'okuggulwawo kw'emiryango gyejjana, tusitukiremu baganda bange, tusitukiremu tuleke kuganyala. Watoghallu fihi shayatin, shayatini zonna nezisibwa. Watudaafu fihi lhasanat, Allah buli kalimu kokoleramu akakubisaamu emirundi. Waturfau darajat, Allah asituliramu abantu amadaala. Watugufaru lkhatayat, wala watugufaru lkhataya wasayiat, Allah asonyiramu ebyonoono. Yambagi lana anantahiza fursata alhaya, abanga akasera kobulamu bwe katusanzawo Ramadhan, tusana obutaka gayalirira wasiha, naddala nga katusanze tetuyina watuluma. Washabab, nga n'obuvubuka tukyali mu mbeera esobola okukola buli mulimu, abange tujjumbire, twettanire, twesunge omwezi gwa Ramadhan n'okuleeta enniya okukola byonna Allah byasiima, Allah byayagala. Twenyiwangulire tukozesa akakisa ako okuyingiwaza empeera zaffe mu mirimu gyonna gye tuzze tukola, kijja kuyitirira mwezi gwa Ramadhan. Nga nkubira kubira ebigambo byanga mpuliriza, byonna nga bwe tubimenya birungi, n'emirimu gyonna mirungi. Okusaala kulungi kuzibu, hijja bugutuukaawo, alhajju lmabrur, Allah naasaasira hijja yo naagikkiriza, teyina mpeera yonna illa ljanna, mpeera yaayo jjana. Na buli mulimu empeera zaago nno nnyingi mpitirivu. Bwe tulifuna omusomesa kusomesa ku zaka, empeera tezoogerekeka. Nensaba ebirowoozo byaffe tubizeeyo, ani Allah gwe yalalikako okusiiba. Suratul Baqara 185, Allah gati ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, abange bakkiriza mwe muwandiikiddwako okusiiba nga bwe kwawandiikwa ku bonna abajjanga baba abakkiriza nga mmwe temunnajja. La'allakum tattaqun, nga bwe munaasiiba nga bwe baasiiba oluvannyuma lw'okuyingira mu muteeko gwabwe mwe baali, Allah jabba teeka mba mutya, Allah jabba we kigambo takuwa. Fasu'al al-awwal, ekibuzo ekisooka mpuliriza, kabla suyam, nga tetunasiiba, anahnu min alladhina kutiba alayhim suyam, ddala tulimu abo Allah be yawandikako okusiiba muteeko gwabakkiriza. Fastafti nafsak, usala mpuliriza webuuze, oli mbakkiriza oba nga tonnakyanukula katufunzefunze. Fama wal iman, bwe obukkiriza kye ki? Obukkiriza bi ikhtisarin, mu bufunze bunnyonnyolwa mu bintu bisatu. Ekisooka, i'tiqadun bil qalbi, kakasiza ddala mu mutima. Kyakubiri, wanutukum bil lisani, kyokakasiza mu mutima kiyite ku lulimi. Ekyokusatu, wa amalun bil jawarihi, n'ebikolwa byo biyungo byo bigoberere kiri kye wakakasa mu mutima era kiyita ku lulimi, obwo bwe buyitibwa obukkiriza. Waliwo omuntu byateeka okukakasiriza ddala ku mutima nga biyita ku lulimi lwe, nga n'ebikolwa bye bibiwafaka bibigoberera. Kati twenoonyeemu ebintu ebyo nga bwe tujja tubinoonya mu mitima gyaffe, tubinoonye ku nnimi zaffe, tubimagemage mu bye tukola. Awalan, empagi z'obukkiriza ziri mukaaga, nga hadithi ya Umar empanvu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayanukula Jibril bwe yali amubuuza ebibuuzo ebyawerako. Kubukkiriza muga nti antumina billah, kukkiriza wakitiibwa Allah wa malaikatihi, ne malaika ze, namenye empagi mukaaga. kati omuntu empaji ezo mukaga ez'obukkiriza asaana azeenoonye ku mutima gwe, azeenoonyemu okubira ddala kwesooka paka ku y'omukaaga, weenoonye mu mutima gwo, aina limaanu billahi fi qalbik, obukkiriza bwo mu Allah mu mutima gwo buyimiridde butya, buli ludda wa, obufunye otya? Bwe bunaabukalayo, bwe bunaanywerayo, buyite ku lulimi lwo ng'ebigambo byo byonna bitegeeza kukkiriza Allah. Then n'oluvannyuma ebikolwa byo byonna nabyo bitegeeze kukkiriza Allah. Ekigambo antumina billah anaaba nakyo ku mutima yeetegereza ebintu bina. Ekisooka, al imaanu biwujudihi, muntu ateekwa okukakasa mu mutima gwe nti Allah waali. Eyaki okukkiriza Allah antumina billah kyetaaga okwenoonyamu ebintu bina. Ekisooka, al imaanu biwujudihi, okukakasiriza ddala nti Allah waali. Oyimiridde otya ku bukakafu mu mutima gwo ku kubeerawo kwa Allah? Mbufunze nnyo ampuliriza Allah waali. Kino tekyetaaga nnyo kunoonya na kulumwa mutwe, wabula okubeerawo kw'ekitiibwa Allah tajja kujja kweyanjulire nti nzuno wendi, wabula ow'ekitiibwa Allah n'akakasa okubaawo kwe, afaayo nnyo n'akozesa amagezi ge ku byonna byajja atunuulira ne bitegeeza Allah kubaawo. Entandikwa, bw'otunuulira omuntu yenna byali mwana wange bitegeeza Allah kubaawo, olina obukakafu nti si gwe ofuga okutemyakwo, waliwo akufuga. Nga bw'otofuga kwogerakwo, kuyina akufuga. Nga bw'otofuga kussakwo, kuyina akuddukanya. Nga bw'otofuga nkuba ya mutima gwo, waliwo abitambuza. Nabukyampuliriza ekyo, bwe tubiwa obudde ebyo byandibadde bitumala okukakasirizaako nti ow'ekitiibwa Allah waali. Bwe tulaba omutambuze mu kibira kyonna kyatuusemu kyakakasa nti kinene kizibu, masekkati gaakyo bw'asangawo engoye ennyanike n'ebbaafu y'amazzi n'ebbinika eri ku ssigiri nga kyayi amazzi gatokota, tolabanga bimu ku bimuwa obukakafu nti wano waliwo abeerawo, yadde oba olyawo tannamulaba? Era okumumatiza nti ssebo bino tewaliiwo yabireetawo, tewaliiwo abeera wano, mutufu kitwala akadde. Nabo bukyampuliriza Allah waali, ekimu ku bukakafu kubaawo okwo. Wa fi anfusikum afala tubisirun, bw'oyongera okugaziya okuva ku muntu, okumera kw'ebimera kwandibadde kutuwa obukakafu nti Allah waali. Okutonya kw'enkuba bwandibadde bukakafu ku kubeerawo kwa Allah, kuba tetunnya yokka. Y'ensonga lwaki ogiraba Allah wa kitiibwa assa ttondo ku ttondo. Toyinza kulinnya na kisero ky'amazzi oba kadomola n'oyiwa amazzi kuva waggulu wonna w'oba olinnye ne gajja ttondo ku ttondo. Nteekateeka Allahumma ajiriko Allah ku kutonya kw'enkuba eneetonnya etya, eneetonnyawa, eneetonnya bungi ki? Kati ebyo byonna tubitunuulire nga bituwa obukakafu ku kubeerawo kw'ekitiibwa Allah. Okwo kukutuule mu mutima nti Allah waali, Allah waali. Nyongereko kakasampuliriza nti ow'ekitiibwa Allah waali, y'ensonga lwaki otunula. Ow'ekitiibwa Allah waali. Afara'aytum ma tahruthun, mwe temutwala nga mutawaana kutegeera bye muli abivaawa. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un, mwe mubisimba, mwe mubimeza oba yabimeza Allah? Ampuliriza, Allah yabimeza. Bingi byetuyina byetuyinza okukakasirizaako nti Allah waali. Nenkukomyawo, eswala gy'osaala nga mpuliriza, sikanga amagezi go gonna gakakase nti nnyini swala waali. Obaoliawo kituwa obwegendereza n'okubaawo kwaffe mu birowoozo, kuba gwe tukolera waali. Ndowooza waliwo enjawulo wakati w'akolera ataliiwo n'akolera aliwo. Baguli kati akolera aliwo, ndowooza bamwegendereza nnyo kuba omugagga amulaba. Kyovulaba ebigambo mu swala nabyo bw'onoosiriikirira, mwana wange bimu ku binnyikiza omuntu nti Allah waali, tandika eddwaggulawo eswala subihanaka, kaafa eyo gy'owulira
abagora bagita dhamirul mukhatab dhamir kiga kafe kozeseba kugoyogera na yali wo subhanaka wayawukana ndoza ne kigamba mu Luganda wayawukana tebakigamba ataliwo baguli ekigambo wayawukana bakyogera kwa bakyogera na ataliwo wabihamdika na matendo go gwayogera ko wali gwayogera naye wali watabaraka smuka wataala jaduka wala ilaha gairuka kafezo zojoulira zisembayo mu lulimi lwarabu zogereziganya na gwoli naye Allah wali sala nge swala nobwegendereza kuba nyiniyo wali kivula nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuga nti embeera yonna ey'obwetaavu bw'okuwanda okusesema bwesanga ng'omuntu mu swala fala yabusukanna fi amamihi tawandanga mu maaso ge ekimuganyisa okuwanda mu maaso ge tawandulira Allah waali kuŋŋanyanga ebirowoozo byampuliriza kino kijja tuwa obwegendereza obukakafu nti Allah waali ekyokubiri kijja kutuwa okwekomako ku bye twandikoze empalana gye tulina wakati waffe bangi mu mitima gyaffe si mitukuvu ne baganda baffe abasiraamu teriyajja gamba ku muntu kugwawalana teriyagenda gaana muntu kwenda okujjako Allah we gwe yakakasa mu mutima nti waali tewali bwetaagwa kuyingira loogi ng'ojingira mu livansi kumagamaga kusooka kujjako nkofiira tewaba bwetaavu ng'okakasa nti Allah akola atya waali ne bangi mu mitima gyaffe ekyo tekiriiyo tetukakasanga nti Allah waali yensonga lwaki agenda okwenda nkofiira agijjako n'alinnya emmotoka n'agenda luweero loogi n'agiyingira kyennyuma nnyuma bwabaawo imaamu ayitawo nakkamu wansi imaamu naye n'atuuka ebone Gaddafi ng'atambula kati gwe olaba onoonya imaamu ng'owa ekitiibwa Allah tomulaba eina lihsaanu fiima naamal ihsaanu eri luddawa wal ihsaanu an taabuda llaha ka annaka tarahu analongosa ibada ye analongosa emirimu Allah gyayagala analongosa eswala ye asaana gisaala nga Allah amulaba ng'alina obukakafu nti Allah waali era andaba n'okuwaayo okwo kufaanane kutyo ani yandiwalanyani enkya ne luli Allahu akbar ne liba ssanyu lya musiraamu ng'omusiraamu afunye obuzibu gundi musibe ng'eneriya yafuna waaliira kamere gundi yafa ng'eriye yafuna wasiza abo tetwandibadde tutyo ampuliriza twezza obujja naddala mu mitima gyaffe kukubeerawo kw'owekitiibwa Allah hadithi ya Ibn Mas'ud yagamba owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti ala inna fil jasadi mudgha mu buli mubiri mulimu ekinyama idha saluhat bwe kirongooka salaha al jasadu kulluhu n'omubiri gwonna gulongooka ampuliriza wa idha fasadat bwe kyonooneka fasada al jasadu kulluhu n'omubiri gwonna gwonooneka jaga nti ala wahiya alqalbu ekinyama kyenjogerako gwe mutima okulongooka kw'omutima gwo okulongooka kw'omutima gwange kukakasa kwagwo nti Allah waali yandibadde ennaku tetuluma kutuuka ku ddala lyetutuusizza lwaki omugagga waali muntu yandiraajanidde ow'ekitiibwa Allah nga nnyonnyola aliwo mbulamu bwampuliriza ekyomu ekiri munnyonnyola obwetaavu nga ti wakitiibwa Allah nkomye embeera egaanye muli mugulemye obulwadde bunnuma nga gwannyonnyola gwakabirira mumanyi nti mugagga awulira amanyi talina gyajja kulaga genda ow'ekitiibwa Allah mutegeeze ennaku yo fena abantu bobinnyonnyola tulina ebyaffe nange nyina ebyange kyovulaba mu ddwa zetwalingamu emabegako eri saba Allah tusonyiwe n'abakyali yalla abalaga amazima musajja yafirwanga mukyala we najja nnona vuuka yalimu indasweriya mukyala waako kalikaminamu abaana balinga babiri basatu mwana wokusatu alla mukyala we n'amwejjulula mba ndi awo vubuka nnonye anti edduwa ya mama Sumaya nakwana gagenda kugwako kati nze bwaita okusabira mukyala wonza ogwange waali kyakubiri buli gwali mudaala gwaffe biri byali byanfuna bane gano g'emazima
tomulanga kutula ku meeza sende mmeka? Allahu akbar. Nekino kakinseerere nyinaseka nabaddeko naye gulo sanga 12 akaseera kano ka bahufad bahufad bebakwata Quran. Tusaba Allah banna murajanire nnyo murajanire nnyo emirundi gyonna Allah tumusaba atuwe okumutegeera, tumusaba atuwe okukolera ye. Bwe tunamutegeera Allah mitima gyaffe naatulayo nga waali omuntu agenda kuba mwegendereza nnyo okusooka mu byakolera Allah, ekyokubiri mu kumujemera. Sekomu gwe banyumiriza yatuukiriddwa nti munnange tunoonya natusaza taraweehi, abubaza nti muyimiridde mutya? Anti ffe twabadde tutegese nti inshaallah buli lwonojja nga tukuweeyo omutwalo gukuze gyova kati yidi yange yidi twade tutegese 5,000 nakati ndowooza siteeka nti Qur'an mutekwa gimalako, lwaki temwesaaziza? Omuliro mmanyi Qur'an sikyateeka nti mutekwa gimalako, mwandyesaaziza. Bwe yasiriikiridde mulaga nti kale kammale gajira kuba mwayitidde waagundi, mujja buli lunaku kumpa 3,000 neidi mujja kumpayo akamu ekitundu. Seeka munnange wandituyambye, kale ku 1,000 katukole 2 agandi mujja kwesaaza inshaallah. Abasaaza bangi yaganye seeka simanyi simuvunaana, simanyi gwe gyono omutwalira, naye omugagga waali abanga Allah waali. Bal tuthinuna alhayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Basajja batubali ku kigezo kyetusaba Allah bayise Qur'ani mmutwe nga baddu balla beetaavu bakusaazibwa busaazibwa. Yeetaaga sente mmeka? Wagikwatira mmeka? Era wagikwata ojagalamu? Saagala kutaganjula bawalimu baffe, tusaba Allah fenna atuwe okumutegeera era atuwe okukolera ye yekka. Otherwise owekitiibwa Allah bangi mitima tetukakasanga nti waali. Kyekituviiriddeko okusooka obulagajjavu mu nkola gye tukolamu emirimu gye, twesuulirayo gwa naggamba obaoliawo kyekituviiriddeko n'obujeemu okuyitirira ng'omusiraamu akola talina anaamugambako. So owekitiibwa Allah yandibadde atumala otugambangako mu mbeera zonna n'okuba abeegendereza mu bye tukola, kuba yatutula mu mitima nti Allah waali. Kigambo mutima kikulu nnyo mu bukkiriza bw'omukkiriza, kuba yentandikwa y'empagi omukaaga kwe ziteekwa okutuula. Empagi mukaaga ez'obukkiriza ziteekwa kutuula ku mutima, ziryoke ziyite ku lulimi n'ebikolwa byo biryoke bigoberere. Kati bangi twafaayo nnyo ennimi tuli bulungi nene ebikolwa alhamdulillah, ninga tobulyawo emitima birala. Tetwandiwalagganye kutuuka ku ddala lye tuli. Seeka kukwata muzindaalo kutubba yonna gimalira kuseeka munne, ng'ate naffe bakutubiddemu tugamba nti amwabizza. Seeka mukwano gwange nti amubaaze tamusanyalazza, amubaaze ne tufunira wa? Era omwoyawo ffe abatudde wansi tubakubaamu kamithikaala kategeera kubaawo kwa Allah, ffe twandikubyekubye ku muwalimu noga nti muwalimu ebigambo tebikola makulu, bingi bye twetaaga okusoma obaoliawo ebyo byetwandisembezzaayo. Lokumaani limu kumanya g'essuula mu Qur'ani yali muddu wa Allah atali nabbi, eyatuuza Allah ku mutima gwe, eyakakasa nti Allah waali. Lunaku lumu mukama wa mutuma yagamba nti Lukumaani, nsalire embuzi ku faamu eri, embuzi eyo gindeeteremu ebitundu byayo 2 ebisingamu obulungi, babiyita atyabu mudghatayn, ebitundu ebisingamu obulungi mu mbuzi byo obindeetere wano. Lukman nga akwata jambiya nga akirida kabuzi nga akadabiriza bulungi nnyo. Akhiran yakajjamu omutima n'olulimi nabiteeka ku lusiniya nabireetera mukamaawe. Teyamuddamu mukamaawe. Bwe wayita ebbanga mukamaawe addamu amutuma nti Lukumaani era mbuzi kuluno ndeetera ebitundu byayo bibiri ebisingayo obubi muyo akhbath mudghatayn ebitundu ebisingamu obubi byenjagala. Lukumaani bwe yakkirira embuzi bwe yamalirizo gibaaga yagijja mumutima na lulimi nabireetera mukamaawe. Ampuliriza ebitundu ebyo byombi bwe birongooka n'omubiri gwonna gulongooka, ebitundu ebyo byombi bwe byonooneka n'omubiri gwonna gufa. Nga tonnatunuulira bulongoofu bwa mutima gwange oba olulimi, naawe oyina lulimi namuki na mutima. Kebera ebibyo olyoke onkwatirwa ekisa kukulaba ng'ebyange birongoose bitya. Ramadhani esembedde, twetereze ntandikwa y'okwetereza. Mpuliriza kutereza bukkirizaabo mu byonoona Ramadhani ekisookerwako butafaayo ku bukkiriza bwani agenda kusiiba. Ffe bangi tumanyi kulya era bye bibuzo bitufuna gye tuoga. Sekabwe ndyamu kisibu nga mbadde sitegedde, kale emmere yonna essowaani n'engimalawo ngenda okujjukira nga yonna ngiwunzise. Seka nga tetunnatuuka ku kulya oba butalya. Aminal mu'minina ant, bw'obukkiriza wekebezze weesengezze nga mbaalalikwako kusiiba oyiseewo. Katulyoke tujje ku bino ebyonoona okusiiba, kuba byonoona kusiiba kwa yasiibye. Kati eyasiibye ye yalagirwa okusiiba, atanneetegereza kugwa muteeko gwalagirwa, oyo okusiiba tekumukwatako. Kati onoonya byonoona kusiiba nga toli mbaalagiddwa kusiiba. Twegendereza mpuliriza, oba oli awo eyalagirwa okusiiba y'omu ye yalagirwa okusaala, y'omu ye yakakatibwako hijja, y'omu ye wazaka. Wetegereze nnyo obukkiriza bwo, netegereze nnyo obwange, nga bwe tulajanira nnyo wekitiibwa Allah atuwa okuba abakkiriza. Aya gyemaliza nayiri mu suratul ankabut yesembayo yankaga mwenda. Allah gati walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamaa almuhsinin. Bonna abalifuna obwetaavu bw'okuba abakkiriza ne bakwata buli kkubo erinaabaggusa ku bukkiriza, lanahdiyannahum subulana, tujja baggusa ku bukkiriza obutuufu. Kati ky'obuzaayo kufuna bwetaavu, bangi twafuna kuwummula, tulinga abaatuuka, tuli bamativu bazibu ku bukkiriza, ffe katulinze bulinzi kkola. Kyala lamanzani ejje, tujja kusiiba, tujja kusaala talawe, kyangu kyakutuuka mu maaso ga Allah nga byonna teri. Hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti rubba swaimi, kyangu kya musiibi, nga hadhuhu min suyamihi, omugabo n'omusala gwagenda okukungula mu kusiiba kwe, aljuu wal atash, njala na nyonta. Kana luzaalo okusookera ddala si kulya mu kisiibo. Butetegereza baani bawandiikwako kusiiba. Tuyinawo omukisa ogwolajanira Allah n'ogukwakuta buli kkubo. Okuddayo okwetegereza obukkiriza kyeki, tubwenoonyeemu nga bwe tusaba Allah abutuwe. Mmanyi nti Allah awulira byonna, atamanyi byonna, tayinza biidhinillah kulekerera mudduwe awankidde wankidde bukkiriza. Allah bumuwa. Fabaraka llahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum wawafakana llahu jamia lima yuhibuhu wayarda wasalli llahuma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka llahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.